Hardly for a meeting.
Ishe okumhlangano lo mhlangano uzoba umhlangano othe kwehluka kancane kunalowo esihlala siba nawo lapha.
Mostly every time when we come together here, it's
imvama njalo uma sizobutha nina lapha kungumhlangano wokuphulukiswa kwabagulayo nangezidingo zangakumzimba.
It's the emphasis
kuyisigcizelelo esibekwa phezu kwalokho.
But tonight we have started this revival for the healing of the soul.
Kodwa namuhla ebusuku siqalele imvuselelo yokuphulukiswa komphefumulo umoya womuntu.
However, the Lord willing, Sunday morning.
Nokho inkosi ithanda ngesonto ekuseni kusonto sikole ngesonto ekuseni sizoba nomkhuleko wabagulayo nomugqa ojwayelekile wokuphulukisa kwangesonto ekuseni inkosi ithanda.
And these weeknights we are great.
Nalo ubusuku beviki siqindezeleke kakhulu ukuba sikhulume ngezinto zaphakade zomphefumulo. Manje siyazi ukuthi uma umzimba uphulukiswa lokho kusenza sonke sijabule.
Because we know that
ngoba siyazi ukuthi ngempela kutshengisa ukuthi uNkulunkulu wethu uphulukisa abagulayo. Kodwa lowo muntu ogulayo uma bephila isikhathi eside impela mhlawumbe bayophinde bagule futhi mhlawumbe baphathwe yisifo esifanayo ababephilukise kuso, nalokho akukususi ukuphulukisa. Udokotela uyonikeza umuthi wenyumoniya futhi mhlawumbe emva kwezinsuku ezimbili bayobulawa yinyumoniya emva kokuba esesho ukuthi bayaphila. Phinde kwenzeke futhi. Kodwa uma lowo mphefumulo uphulukiswa, lapho-ke uba nalokhu kuwe ukuphila okuphakade.
And I believe that we are so close to
futhi ngiyakholwa ukuthi sisondele kakhulu kakhulu ekubeni kwenkosi uJesu ukuthi kusifanele ukwenza konke singakwenza ukuletha wonke umphefumulo embusweni.
And to bring the kingdom to the people.
Nokuletha umbuso kubantu ukuze siphulukiswe imimoya yethu. Ngikholwa ukuthi umzimba kaJesu ungumzimba ogula kwedlula noma yimuphi engiwaziyo.
That is the body spiritual.
Ngokuthi umzimba womoya kaKristu emhlabeni ugula kakhulu. Futhi manje asihlosile ukunihlalisa isikhathi eside ebusuku. Ngoba ngobusuku bokuqala asinalo ikamelo lokuhlalisa abangane bethu abathandekayo. Sihlongoze kwakha indlu yokukhonzela entsha, itabernakele elikhulu khona lapha nje kulezi zingxenye. Kumbe noma ngabe yikuphi lapho inkosi eyohoyela khona, kodwa ngokwazi kwethu kulapha. Futhi manje sesiwumemezele umhlangano lwesithathu kuze kube yisonto. Kepha-ke ngesonto kuvalelwa amaholide kakhisimusi, kodwa noma yinini lapho inkosi sitshela ukuba sime khona kuyoba yingaleso sikhathi. Asazi ngempela ukuthi kuyoba miphumela mini. Kodwa ngikholwa ukuthi abafu lapha etabernakele namabandla angodadewethu, okungukuthi elinye lawo yiHoliness Tabernacle uthika umfowethu Graham Snelling angumfundisi kulo, naseNew Albany lapho umfowethu Johnny Jackson angumfundisi kulo, kanjalo futhi naphandle emgwaqeni omkhulu lapho umfowethu Rodel angumfundisi khona. Thina nabo angamabandla angodadewabo waleli tabernakele sizama ukuletha abantu bethu ekuhlanganyeleni okungcono noKristu. Yileyo inhloso yethu. Ngakho ngiqoke ukufunda nokufundisa ebusukwini obumbalwa obulandelayo. Namuhla ebusuku ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi, uyini umoya ongcwele na? Futhi kusasa ebusuku ngifuna ukushumayela ngokuthi waphiwelwani na? Bese ngolwesihlanu ebusuku futhi kwiziqophi angifuni lokhu kuqoshwa ngolwesihlanu ebusuku. Ngiwuthola kanjani umoya ongcwele na? Nokuthi ngazi kanjani uma nginawo na? Sizobeke sesiyeka kanjalo bese sibone ukuthi inkosi yosihola kanjani ngokwangomgqibelo nesonto. Futhi ngesonto ekuseni inkonzo yokuphulukisa nenye inkonzo yokubhangela yangesonto ebusuku. Futhi manje sifuna wonke umuntu azi ukuthi futhi ngiyazi iziqophe ziyasebenza ekamelweni elingemuva futhi sifisa ukusho lokhu.
Meetings like this on the evangelistic type.
Ngoba kule mhlangano enjengalo ohlobweni lokuvangela sinabantu abavele ehlelweni lehlukile lamabandla afundiswe ngokwesikhundla senkolelo yabo ngamunye.
And that's all.
Futhi lokho kulungile.
I have never wanted to be
ngifuna ukuba necala lokuhlwanyela ukungezwani phakathi kwabazalwane.
And out in the meetings,
futhi phandle emhlanganweni ngishumayela nje ngamaqiniso amakhulu omvangeli ombhalo kulokho abazalwane abachasa umhlangano wami abakholelwa kukho.
But in the tabernacle here,
kodwa etabernakele lapha ngifuna ukukhuluma ngalokho esikukholwayo.
Therefore, if you do not understand it, I would be
ngakho uma ningakuqondile ngajabula kakhulu ukuba nencwajana noma inoti elivela kini ukuba ningibuze umbuzo wokuthi yingani sikukholwe kanje.
And I would be glad to try to
futhi ngajabula ukuzama ukuchaza ngamandla ami onke.
You know, every church,
niyazi onke amabandla uma ningenayo imfundiso anisilo ibandla.
You've got to have something that you stand for.
Nifanele nibe nento eniyimeleyo, imigomo ethize eniyiphakamisileyo.
And regardless of
uthi akukhathaleki ukuthi umuntu ungene kuyiphi inhlangano noma ihlelo. Uma lowo muntu ezalwe ngumoya onkulunkulu, lowo ungumfowethu noma udadewethu. Akukhathaleki ukuthi singahluka kwezinye izinto njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga, kodwa siseyilokhu singabafowethu.
And I would not
futhi ngingenze lutho ngaphandle kokuzama ukusiza lowo mfowethu ukuba sondele ahambe kangcono kuKristu. Futhi ngikholwa ukuthi noma yimuphi owangempela umKristu weqiniso uyongenzela into efanayo.
Now I've asked this tabernacle.
Manje ngicelele itabernakele.
Now we're not entering into this just
manje singene kulokho kuba nje kube umhlangano oyindendende.
I want to enter in.
Ngifuna ukwengena kulokhu futhi ngifuna nina futhi nginicelile ukuba nishise onke amabhuloho asemva kwenu nihlambuluke zonke izono. Ukuthi sizongena kulokhu ngakho konke lokho kusezinhlizweni zethu nasezimpilweni.
We must come here for the sole purpose of getting our soul.
Sifanele size lapha ngenhloso eyodwa kwaba yokuba imiphefumulo yethu ilungele ukubuya kwenkosi futhi hayi enye inhloso. Futhi njengoba ngikhulumile futhi ngasho ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngahle ngifundise kumbe ngisho ukuthize okungahle ukuthi ukuphambana kancane kunalokho omunye umuntu ngendlela abakholwa ngayo. Angizelanga khona ukuphikisana niyabo.
We are here to make
Nizela silapha ukulungiselela ukubuya kwenkosi. Uthi ngicabanga ukuthi leliqembu elincane mina bazona abayizivakashi kanye nami lapha engibaziyo abavele ezindaweni ezahlukeneyo futhi siyajabula ukuba nabo. Futhi angingabazeki ukuthi lapha kuyizethameli zonke lapho kukhona abanye abavela ngaphandle kwedolobha abavela ngaphandle emadolobheni akithi amancane ahlanganayo azungeze lapha. Futhi siyajabula ukuba nani futhi siyanithakasela kakhulu uma nisithanda kakhulu kangaka nize nizolalela lezi zinto. Nkulunkulu sengathi ningawathatha niye nawe ekhaya mfowethu dadewethu amagugu acebe kakhulu uNkulunkulu angawathela enhliziyweni yenu ungumkhuleko wami. Futhi leli thabenakele elincane njengoba ngikholwa ukuthi lingelinye labantu abanomoya omuhle kakhulu engikholwa ukuthi bakhona emhlabeni baya kuleli thabenakele. Manje angizange ngisho ukuthi bonke abantu abanomoya omuhle kakhulu. Ngithe abanye babantu abanomoya omuhle kakhulu emhlabeni baya kuleli tabernakele. Kodwa njengosuku nosuku kungena emuva ukusuka emhlanganweni kuye emhlanganweni, ngibona isidingo esikhulu saleli tabernakele, isidingo esikhulu kulo. Futhi lokho kungokokuba ligcwaliswe kumbe kwahlukaniswa impilo ejulile ukuhamba eduzane noNkulunkulu. Futhi ngibethembise ukwenza lokhu ukuba nale milayezo engeyabo. Futhi siyajabula kuningenisa futhi nihlanganyele nathi macala onke ezwi likaNkulunkulu njengoba sifundisa futhi sizama ukuliphumisa. Manje ubusuku bokuqala obuthathu asizukuthatha isihloko kuba sishumayele ngaso kodwa umlayezo esizofundisa ngawo ovela ezwini likaNkulunkulu. Futhi manje ngoba angizukucela muntu ukuba enze noma yini engingelwenze mina qobo lwami. Futhi leli viki libe yiCalvary ephelele kimi. Bengisondele kakhulu ebumnyameni bengqondo njengoba ngingakubeka kanjalo ngaze ngacishe angabe ngisazazi qobo lwami. Kepha nginikele ngokuphelele yonke intando nakho konke engikwaziyo enkosini. Ngobunye ubusuku lapha nje sekuthi akube semuva kancane kwaphakathi nobusuku unkosikazi nami emva kokuba sisihleli futhi sikhuleka sikhuluma nenkosi ngale kwesenabelo sezinyawo esincane ekamelweni lethu elingaphambili. Sinamabhayibheli amabili avuliwe sasehlukanisela uNkulunkulu kabusha ukuba sibe yinkonzo ephelele.
That we would surrender our own.
Ukuthi sizonikela ngezintando zethu uqobo nakho konke na wonke umcabango ophikisanayo sikhonze inkosi uJesu. Uthi ngethemba ukuthi lokho bekuyisimiso senu futhi ukuthi nani nenze into efanayo.
Then when we are coming tonight, we're coming up on
bese kuthi-ke uma siza namuhle ebusuku siza emhlabathini engcwele phakathi kwabantu abakade bekhuleka futhi bezila futhi benza ukubuyisela futhi balungele kwamukela okuthize okuvela kuNkulunkulu. Futhi ngiyazi ukuthi oyofika elambile akayi kuhamba elambile kodwa uNkulunkulu uyokondla ngesinkwa sokuphila.
Now before we read from his sacred
manje ngaphambi kokuba sifunde encwadini yakhe engcwele asikhothamise amakhanda ethu kancane nje kuba sikhuleke.
Lord, there has already been prayer offered in this place tonight.
Usuvele wenziwe umkhuleko kulendawo kulo ubusuku.
There has been the songs of
ukukhona amaculo aseziyoni kade ehlatshelelwa abantwana bakho.
Their hearts has been
izinhliziyo zabo ziphakanyisiwe.
We have come here to consecrate ourselves to thee.
Futhi sizelapha ukuba sizahlonisele wena nokukhonza wena ngokuvele kujuleni komphefumulo wethu.
And we are calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples.
Futhi sicela ukhumbule lokhu Nkosi ukuthi wathi ngenkathi uhlezi entabeni futhi wafundisa abafundi bakho babusisiwe abalamba bomele ukulunga ngokuba baya kusuthiswa wakwethembisa Nkosi. Siza kulo busuku nezinhliziyo ezivulekileyo.
We are coming hungry and thirsting.
Siza silambile somile futhi siyazi uzosigcina isethembiso sakho
njengoba
sikhuthalela ukuvulela amakhasi angcwele eBhayibheli ukuba sifunde kulo izindikimba. Sengathi umoya ongcwele ungalithatha ulise kuleyo naleyo nhliziyo. Kuthi sengathi leyo mbewu ingawela phansi kujuleni ngokholo olucebile oluyoveza zonke izethembiso izwi elizenzileyo. Sizwe Nkosi, usihlanze, usivivinye. Futhi uma kuba notho olungcolile ngathi Nkosi, noma yisiphi isono esingavunyiwe, noma yini engalungile, yembule khona manje Nkosi, sizohamba siqonde ngqo sikwenze.
While we realize we're living in the shadows of the
ukuba siyaqonda ukuthi siphile emathunzini okubuya kwenkosi uJesu.
And we have all
uthi sesi o uNkulunkulu ongcwele fike emathunzini okwakho okulunga kwakho kulo busuku.
And we are pleading for a new dedication
uthi sinxusa ukuzinikela okusha nokuzahlukanisela nokugcwalisa kukamoya ongcwele ezimpilweni zethu. Njengoba kubonakala ukuthi imililo yemvuselelo iqala ukufiphala, asiphonse ukuni lwezwi ukuze lokhele umlilo omusha, ukuze izinhliziyo zethu zigcwale intshisekelo. Singcwelise Nkosi ngezwi lakho eliyigugu negazi lakho nomusa wakho, siyanxusa.
And all thanks and
nakho konke ukubonga nodumo luzoba ngolwakho. Susa lonke ubandlululo ezinhliziyweni zethu, sihlanze onkosi. Siphe izinhliziyo ezimsulwa nezandla ezihlanzekileyo nemiqondo ehlanzekileyo ukuze size endaweni yakho engcwele ubusuku nobusuku, sijabula sigcwaliswe ngomoya wakho.
We ask this in Jesus' name.
Sicela lokhu egameni lika Jesu namenxa yakhe. Amen. Ngifisa ukufunda izwi njengamanje. Kuthi kusasa ngilicela kubani lethe amabhayibheli enu namapensela enu amaphepha enu mayelana nemibhalo. Uma nifisa kanjalo kungaba kuhle kakhulu.
Kuthi
manje ngenkathi nisathola isahluko sesikhombisa sezenzo kuqalisa, ukuphendula umbuzo kumbe ukuqala ukuphendula umbuzo, uyini umoya ongcwele na? Akukho lutho luyohlula uSathane. Akukaze kube bikho lutho emhlabeni kuze kube manje oluyoke lwehlule uSathane njengezwi likaNkulunkulu. UJesu walisebenzisa empini yakhe enkulu, wathi kulotshiwe. Kuthi namhlanje ekuseni ngenkathi kade ngilalele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kwezokusakaza ngomoya, okwabonakala kufuna ukusho ukuthi okudaliweyo kuvela emilotheni ethize epheshethwa iqoqane ndawonye nomuthi othize ongusawoti we-asidi yomuthi othize umpofu okhanyayo ebumnyameni nezithako zemvelo ezimbalwa zomhlaba nokukhanya kwelanga okufudumele kwadala imbewana yokuphila yase iphumisa ukuphila. Kuthutha bungaka pho, kanti ukukhanya kwelanga kuyobuyela noma yiphi imbewana yokuphila. Eka imbewana ekukhanyeni kwelanga kuyoyibulala masinyane. Futhi ayikho into enjalo, kodwa uSathane uzama ukungigqubuza ngakho. Futhi emva kokuba sengithathe uRebecca wami omncane ngimusa esikoleni namhlanje ekuseni, futhi endleleni sengibuya ngibuye ngaqala ukuvula umsakazo, futhi ngicabange ukuthi ngizobuye ngithole leyo nto futhi, ngakho ngavele ngawuhlehlisa ngawuvala. Futhi ngathi ngisenyuka ngomgwaqo, uSathane wathi kimi, wathi, uyazi yini ukuthi lo muntu ombiza ngokuthi uJesu wayengumuntu nje ofana ngelinye ilanga osukwini lwakhe ofana noBilly Graham kumbe u-Oral Roberts? Wayengumuntu nje abaqala kuba nabantu abambalwa abaxoxanelanga kuye nokuthi bathi ungumuntu omkhulu. Wasekuthi emva kwesikhashana wayesebamkhulu ngokuthe xaxa, waseke eba ngunkulunkulu kubo. Futhi manje sekusabalele nezwe lonke selokhu afa, futhi yilokho kuphela. Caba ngumqambi ma kangaka pho. Ngase ngijika lapho nje ngisawela umgwaqo uGraham. Ngathi Sathane, wena ukhuluma kunembeza wami, ngizothanda kukubuza izinto ezimbalwa. Kwakungubani lo abaprofethi bamaHebheru abakhuluma ngayo ukuthi uyofika na? Kwakungubani uMesiya odotshiweyo na? Yini yayiphezu kwalawo madoda ambona ngaphambili futhi akhuluma ngempilo yakhe izinkulungwane zeminyaka engakafiki lapha na? Kwakungubani lo owakubikezela kwaba yikho ncamashina? Futhi lapho efika bathi yabalwa kanye nezelelesi futhi yaba njalo. Yalinyazwa ngenxa yezihambeko zethu futhi yaba njalo. Ayinabacebileyo ekufeni kwayo, kodwa yazovuka ngosuku lwesithathu futhi yakwenza. Yaseka yethembisa umoya ongcwele futhi nginawo. Akho nawe vele usuke kuwo ngoba kulotshiwe ezwini futhi lonke izwi liyiqiniso.
Then he left.
Why is this so guy ham?
Just give him the word.
Nika izwi nje yilokho okukwenzayo.
He can't stand that.
Angeke alimela lelozwi ngokuba liphefumulelwe.
Let's start reading tonight in the
Asiqala ukufunda namuhle ebusuku esahlukweni sesikhombisa sencwadi yezenzo. Umpristo mkulu wayesethi, nembala lokhu kunjalo na. Yena wathi madoda bazalwane nobaba, lalelani, uNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba wethu Abrahama eseMesopotamiya engakakhe eHarana.
And said unto him, Get thee out of thy country and from thy
kindred. Wathi kuye, Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho, uye ezweni engiza kukukhombisa lona.
Then came he out of the land of the Chaldeans.
Khona waphuma ezweni lamaKhaledi, waya wakha eHarana.
And from thence, when his father was dead,
wathi esefile uyise, wamsusa lapho wamhlalisa kulelizwe enakhe kulo nina manje.
And he gave him none inheritance in it.
Akamnikanga ifa kulo ngisho nelingangonyawo.
Yet he promised that he would give it to him for a possession.
Wathembisa kodwa ukuthi uza kumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe engakabi namntwana.
God spake on this wise that his seed should sojourn.
Unkulunkulu wakhuluma kanje wathi inzalo yakhe iza kuba ngumfokazi ezweni lezizwe. Baya kuyenza izigqila bayiphathe kabi iminyaka engamakhulu amane. Epha leso sizwe abaya kuba izigqila kuso ngiyakusahlulela mina usho uNkulunkulu. Andukuba baphume bangikhonze kulelizwe. Wayesemnika isivumelwano sokusoka. Kanjalo ke u-Abrahama wazala u-Isaka wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili. U-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abayishumi nambili.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding.
Phezu kwale ndawo sifisa ukusondela esihlokweni engicabanga ukuthi siyisihloko esiqhamileyo sanamuhla sokuthi uyini umoya ongcwele na?
What is it?
Uyini na?
And now the reason I have taken
futhi manje isizathu esenze ngithathe lesi sihloko esihambisana kanje, ungeke uze futhi wamukele umoya ongcwele ngaphandle uma wazi ukuthi uyini.
And you cannot receive it
futhi ungeke wawemukela uma uwazi ukuthi uyini ngaphandle uma ukholwa ukuthi uphiwe wena futhi ungowakho.
And then
futhi bese ungeke wazi noma unawo noma cha ngaphandle uma wazi ukuthi miphumela mini oyilethayo. Ngakho uma uwazile ukuthi uyini nokuthi uya kubani nokuthi isenzo sini osilethayo uma ufika, khona-ke uyokwazi ukuthi unani uma uwuthola. Niyabona na? Lokho nje kuyoqeda konke.
Just like I was talking to our
njengoba kade ngikhuluma nomfowethu Jeffries wethu namhlanje uthi uthe ngithanda ukuba semhlanganweni namuhla ebusuku kodwa ngizoba khona kusasa ebusuku. Bengazi ukuthi umhlangano obuyilokhu uqhubeka ngoba asimemezelanga khona lapha nje. Abanye omfowethu Leo babhalele abanye babangane bethu babatshela abangaphandle kwedolobha. Yebo, ngoba besingenalo ikamelo. Manje ngithe mfowethu Jeffries ukuba ubungithumele ezansi ukuyovula elinye lemithongo yakho ka-oyela futhi ngibe ngikade ngingazi lutho ngawo, mhlawumbe bengiyowuqhumisa. Ngingahle ngiphendule isithuthulelo okungesiso kumbe ngidumise injini okungesiyo. Bekuyofanele ngazi ukuthi kwenziwa kanjani ngaphambi kokuba ngikwenze. Futhi kungaleyo ndlela nasekwamukeleni umoya ongcwele. Fanele wazi ukuthi uzele ukuzokwenzani nokuthi wamukelwa kanjani nokuthi uyini. Manje indawo yokuqala umoya ongcwele wethenjisiwe. Singathatha amaviki ayishumi futhi singalokothi sigida emphethweni walesi sihloko nje ukuthi umoya ongcwele uyini. Kodwa into yokuqala ngifuna ukusondela kuso ngokwanele ukuba nginikeze izihloko ubusuku ngabunye bese ngibona ngobusuku obulandelayo uma kunemibuzo. Bangaki phakathi lapha abangakawemukeli umoya ongcwele babhathizwa ngomoya ongcwele na? Akamsani izandla zenu enaziye ukuthi anikaze. Ake nibheke nje izandla. Manje ngifuna ukukhuluma ngawo njengomoya ongcwele eyisibonakaliso ngoba uyisibonakaliso.
We realize that that all promises is given to us.
Siyakuqonda lokho ukuthi zonke izethembiso zinikwe thina ngo Abraham wayenguyise wesethembiso.
Because God gave the promise.
Ngoba uNkulunkulu wanikeza uAbraham isethembiso nasenzalweni yakhe emva kwakhe.
The promise is made to Abraham.
Isethembiso sanikelwa kuAbraham nasenzalweni yakhe.
And this sign is to a covenant.
Lesi sibonakaliso ngesabantu besivumelwane.
Now there is a vast difference between just a
manje kukhona omkhulu umehluko phakathi komKristu nje nomKristu ogcwaliswe ngomoya ongcwele.
And now we're going to get
uthi manje sizokuthola lokho embhalweni bese sikubeka embhalweni ngqo.
The first place there is a Christian.
Indawo yokuqala kukhona umKristu ozisho ukuthi ungumKristu.
But if this Christian has not
kodwa uma lo mKristu engagcwaliswa ngomoya ongcwele usesemgudwini nje wokuba abe ngumKristu. Niyabona na?
He is professed to believe it.
Uzisho ukuthi uyawukholwa usebenzela kuwo kodwa uNkulunkulu akakamuphi lo moya kamoya ongcwele. Akakafinyeleli kulowo mgomo noNkulunkulu uNkulunkulu awazisileyo.
Because that God made a covenant.
Ngoba ukuthi uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham emva kokuba esembizile uAbraham akungumfanekiso wokubiza ikholwa namuhla.
He called Abraham and Abraham moved out of his country.
Wabiza uAbraham noAbraham wabe eseyasuka waphuma ezweni lakubo waya ezweni lezizwe ukuyokwakha phakathi kwabantu bezizwe. Futhi lokho kwakungumfanekiso lapho uNkulunkulu ebiza khona umuntu ukuba yeke ukuncishana aphenduke esonweni sakhe. Uyaphenduka bese esuka esicukwini akade kuso ukuba ahlale esicukwini esisha phakathi kwezinhlobo ezintsha zabantu. Kwase kuthi-ke emva kokuba uNkulunkulu esemtholile u-Abraham ukuba athembeke esethembisweni uNkulunkulu amnika sona ukuthi wayezothola umntwana futhi ngalo mntwana wonke umhlaba uyobusiswa. uNkulunkulu-ke waseqinisa ukukholwa kwakhe ngokumnikeza isibonakaliso. Leso sibonakaliso saba ngokusoka.
And circumcision is a type
uthi kusoka kungumfanekiso kamoya ongcwele. Wona nje amavesi alandelayo alesi sahluko esisanda kuwafunda uma ufuna ukukuloba phansi. Ne uStefano wathi evesini lamashumi amahlanu nanye,
ye stiff-necks uncircumcised in
nabontamo zilukhuni ngasokile enhlizweni nasezindlebeni nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo ninjalo nani. Ukusoka kungumfanekiso kamoya ongcwele. Futhi uNkulunkulu wamnikeza u-Abraham isibonakaliso sokusoka emva kokuba esemukele uNkulunkulu esethembisweni sakhe wasephuma eya ezweni lezizwe. Niyabona na? Kwakuyisibonakaliso.
And all his
futhi bonke abantwana bakhe nenzalo yakhe emva kwakhe babefanele ukuba nalesi sibonakaliso enyameni yabo ngoba kwakungukwahlukanisa.
It was to separate them from all other people.
Kwakungukubehlukanisa kubo bonke abanye abantu lesi sibonakaliso sokusoka.
And that's why
silokho uNkulunkulu wakusebenzisayo namuhla.
It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit.
Sibonakaliso sokusoka kwenhliziyo. Umoya ongcwele owenza ibandla likaNkulunkulu libe ibandla elahlukanisiwe kuzo zonke ezinye izivumokholo, izinkolo namahlelo.
They're in all kinds of denominations.
Akuzo zonke izinhlobo zamahlelo. Lepha nokho bangabantu abahlukanisiwe.
You let me talk to a man too.
Ewe ngivumela ngikhuluma nomuntu imizuzu emibili ngakutshela noma usewamukela umoya ongcwele noma cha kanjalo nawe. Uyabehlukanisa.
It's a mark, it's a sign.
Ulupha uyisibonakaliso.
And the Holy Spirit.
Futhi umoya ongcwele uyisibonakaliso.
And it's any child that refused circumcision.
Futhi noma imuphi umntwana owayenqaba ukusoka eTestamenteni elidala okwakuyisithunzi esibikezela umoya ongcwele wayenqunywa akhishwe phakathi kwabantu.
cannot have fellowship with the rest of the
congregation.
Now,
pattern
that a person that would refuse to receive the baptism of the Holy Ghost
angebe nakuhlanganyela phakathi kwalabo abanomoya ongcwele.
You just can't do it.
Eke nje ukwenze.
You have to be a nature.
Kwanele ube imvelo. Ngoba nje kwi umama lapho wayevamise ukuthi izinyoni zophaphe ziba mhlambi ndawonye. Kuhle kuyisaga esidala kodwa singesiqinisileyo. Awabona majuba namagwababa ehlanganyela. Ukudla kwawo kwemihla yonke kwehlukile. Mikhuba yawo yehlukile. Izifiso zawo zehlukile.
That's the way it is with the world.
With the
when you have been circumcised by the Holy Spirit, which means circumcision could only be in the male. But if the woman was married to a man,
she was circumcised. Ngiyakhumbula kuTimoteyu lapho okwasho khona phakathi lapho lebo yakusindiswa ngokuzala abantwana uma ehlala ekukholweni nasebungcweleni kanye nokuqonda konke. Manje ukusoka. Niyazi uma uSara wahleka etendeni elisemva kwakhe emlayezweni wengelosi.
When he said Abraham, not knowing who he was.
Lapho ite Abraham, ingazi ukuthi waye ngubani umfokazi. Uphi umkakho uSara na?
How did he know?
Ayazi kanjani ukuthi wabe enomfazi na? Njengalokhu Jesu wathi, njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaLothe, uyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Lezo zibonakaliso zazinganikezelwanga ezantsi eSodoma neGomora ezweni phakathi kwabezinkolo. Kodwa kwakukho abakhethiweyo ababizelwe ngaphandle futhi u-Abrahama wabizelwa ngaphandle futhi igama ibandla lichaza ababizelwe ngaphandle abehlukanisiwe njengo-Abrahama wazahlukanisa futhi wabe ekade esokiwe. Wasekuthi-ke lapho uSara ehleka wona impela umlayezo ongelosi uNkulunkulu wayezombulela khona lapho.
Bother Sarah without bothering Abraham. What a way,
and I'm super Sarah. My panda walked up out Abraham. Waba, Babe Moon.
She was
waiting.
You're no longer twain, but one.
And he said, Babe, you got to an moon.
So, circumcision, the Holy Spirit.
That cook saw, my uncle, and I'm with that. So, I can see you.
And it's a sign.
Footy whisponagaliso. Whisponagaliso, as in niggas, the way you.
Someone said the other day,
"When you're watching anything,
not as a joke, but as a truth."
Now, like this,
as I've often said, But there was a little journey.
What are you calling a German engine? Lay a West Coast. Lapo esasi kona nje.
He received the Holy Ghost.
Le mugele umwe ondwele. Futhi lehla ngomgwaqo, futhi lalithi ukuhamba ibangana, futhi liphakamise izandla zalo, bese likhuluma ngezilimi, futhi ligijime, ligxume, limemeze. Futhi lalisemsebenzini liqhubeka njalo, nobasuwalo wathi kulo, kade ukuphi na? Ngiyazithanda lezo zindawo, kade ukuphi?
He said, "You must have been down amongst that bunch."
What did he say? That he said, "Zanzi parati wale sosu samanati."
He said, "Then you."
That in ako kabanga wuti banga manati na.
He said,
"What impele ba iwo?"
He said, "Well, praise the Lord for the nuts."
That he goes to ibo inko singa manati.
And he said, "Do you know what?"
Futi lati uyazuktini amanati enza umsebenzi mkulu. Lati, njengokuthi nje imoto ukhipha onke amanati kuyo usala ungabi nalutho kepha isitheke sento engenamsebenzi.
So that's just about right.
Akokuthi akube njalo.
You are so different when the Holy Spirit comes upon you.
Uma umoya ongcwele ufika phezu kwakho umqondo walelizwe uze ungabe usakuthanda futhi baphambene nawe futhi abafuni lutho ngawe nhlobo.
You're born of another world.
Zalwa kwelinye izwe. Umfowazi impela ngokuphindwe kwashumi. kunokuba ube ngumfokazi nje uma ubungaqhubekela phambili kakhulu waze wayojikiteleka ezifundeni zasemenweni yase-Afrika. Wehlukile uma umoya ongcwele ufika futhi uyisibonakaliso uluphawu phakathi kwabantu. Manje wena uthi ngakho mfowethu Branham leso sibonakaliso sokusoka sanikwa u-Abrahama na qiniso lelo nasenzelweni yakhe na? Yebo, lungile. Manje sizophendukela kwabaseGalathiya isahluko sesithathu ivesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye bese sibona ukuthi lokho kungasebenza kanjani kithina. KwabaseGalathiya besithathu amashumi amabili nesishiyagalolunye bese sibona nje ukuthi lokhu ukusoka kungasebenza kanjani kowezizwe. Uma singabezizwe okungukuthi ukuzalwa kwemvelo siyibo. Manje kuqala ngifuna ukufunda ivesi leshumi nesithupha. Manje-ke isethembiso zanikwa u-Abrahama nenzalo yakhe. U-Abrahama nenzalo yakhe akasho ngokuthi ezinzalweni noma yiphi nje inhlobo yokuthi ngizinzalo zika-Abrahama futhi qhabo. Enzalweni inzalo kwa-Abraham akusikho ezinzalweni kungathi ngeziningi kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu. Kristu wayeyinzalo kwa-Abrahama. Ngiyakholwa lokho na? Lungile. Manje sithole ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili lamashumi amabili nesishiyagalolunye. Akakho umJuda nomGreki, akakho boshiweyo kumbe nokhululekileyo, akakho wesilisa kumbe nowesifazane, ngokuba thina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma ningabakaKristu seniyinzalo kwa-Abrahama nizindlalifa ngokwesethembiso. Sithatha kanjani inzalo ka-Abrahama na? Ngokuba kuKristu khona-ke siyinzalo ka-Abrahama. Futhi kwakuyini inzalo ka-Abrahama na? Njengoba singaqhubekela kwabaseRoma besine nezindawo ezahlukene. U-Abrahama akazange asemukele isethembiso ngenkathi esasokwa. Ukukhombisa ukuthi ukusoka kwakungumfanekiso nje, wemukele isethembiso ngaphambi kokuba asokwe. Futhi kwakungumfanekiso wokuvunywa kokukholwa kwakhe ayenakho engakasokwa. Manje uma sikuKristu siba inzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa kanye noKristu. Ngakho-ke akunandaba ukuthi singobani, iJuda kumbe owezizwe, futhi inzalo ka-Abrahama, inzalo ka-Abrahama inokholo luka-Abrahama ethatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Akukhathaleki ukuthi libukeka lihlekisa kangakanani, ukuthi uziphatha ngokungavamile kanjani, ukuthi likwenza ube ngongajwayelekile kanjani. Wena thatha uNkulunkulu ezwini lakhe unganaki noma yini. U-Abrahama enamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka ubudala, noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu, wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi wabiza noma yini ephambene nalo ngokungathi yayingaphambene. Ucabanga ukuthi odokotela bacabangani bangalolo suku na? Ucabanga ukuthi abantu bacabangani lapho bebone ikhehla elinamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka ubudala lihamba lizungeze lidumisa uNkulunkulu lalizoba nomntwana ngomngalo, kuthi yena enamashumi ayisithupha nanhlanu eminyaka ubudala lithe sekwedlule iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eseyeka ukuya enyangeni na? Kodwa niyaboka ukwenza uziphathe ngokuhlekisayo ukholo ka-Abrahama. Futhi nxa usokwe ngumoya ongcwele wenza into efanayo kuwe, wenze izinto ongacabanga ukuthi uyoke uzenze. Wenza uthathe isethembiso sikaNkulunkulu futhi ukholwe uNkulunkulu. Manje uyilokhu futhi ngaphandle kwesethembiso nesibonakaliso uluphawu futhi. Manje uma nizohambisana nami siye kwabaseRoma.
First, I want you to go with me to
Kuqala ngifuna nihambisane nami siye kwabase-Efesu besine mashumi amathathu futhi ake sifunde lapha umzuzu nje. Kwabase-Efesu besine mashumi amathathu kusho lokhu. Manje nibezwile abantu abaningi kakhulu bethi izinto eziningi zizimpawu. Uma uya ebandleni unophawu lwebandla. Uthi abanye abantu bathi kungugcina usuku oluthize, usuku lwesabatha, lokho uphawu lukaNkulunkulu. Abanye bawubathi uma sifaka ubulunga bethu ehlelweni elithize, sibekwe uphawu embusweni kaNkulunkulu. Manje iBhayibheli lathi onke amazwi abantu mawabe amanga, akaNkulunkulu abe liqiniso. Manje kwabase-Efesu besine, amashumi amathathu kufundeka kanje.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed.
Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Ngizothi kuqiniqinisa kulokhu manje, ngikubeke phansi. Manje nina abazalwane bomthetho, ake nithi ukuthula kancanyana nje, niyabona na? Niqaphelile ukuthi lolo phawu luhlala isikhathi eside kangakanani na? Hayi kuze kube imvuselelo elandelayo, kuze kube isikhathi esilandelayo uma kukhona okungahambi kahle. Kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu, uhlala ubekwe uphawu kuze kube leso sikhathi eside kangako. Kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu, uma uhlengiwe phezulu kuba ube noNkulunkulu, ukubeka uphawu isikhathi eside kangako-ke uMoya oNgcwele. Hayi ukusuka emvuselelweni kuya emvuselelweni, kodwa ukusuka ephakadeni kuya ephakadeni, ubekwe uphawu ngoMoya oNgcwele. Kuyilokho-ke uMoya oNgcwele uluphawu lukaNkulunkulu futhi wathola umusa emehlweni akhe, futhi uyanithanda, futhi uyanikholwa, futhi ubeke uphawu lwakhe phezu kwenu. Luyini uphawu? Noma
bani
uphawu lukhomba kumbe luchaza umsebenzi osuqediwe. Amen. UNkulunkulu nisindisile, waningcwelisa, wanihlanzisisa, waba nomusa kini, futhi wanibeka uphawu. Usaqedile. Ningumkhiqizo wakhe kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Okunamathiselwe ngophawu kuyinto esuke isiqediwe. Uyini uMoya oNgcwele na? Uyisibonakaliso. Sizongena kulokho kamumva nje komunye umlayezo.
Isibonakaliso akhuluma ngaso uPawulu. Izilimi zaziyisibonakaliso emakholweni kumbe kwabangakholwayo.
Manje qaphelani, kodwa kulokhu uMoya oNgcwele isibonakaliso, ngiqonde futhi uMoya oNgcwele uluphawu. Uyisibonakaliso uNkulunkulu asinikeze abantwana bakhe abakhethiweyo. Ukwenqaba kungukunqunywa kubantu. Futhi ukwamukela kungukuqedwa nazo nazo zonke izinto zezwe, nokuba ngumkhiqizo uNkulunkulu awunamathelise ngophawu lwemvume kulo. Ngake ngasebenza emzileni wesitimela phandle lapha noHarry Waterbury, futhi sashaye sehle siyolayisha imoto. Umfowethu uDoc emuva lapho welekelela ukulayisha izimoto. Uma imoto ilayishwa, bayayihlola leyo moto umhloli, futhi uma ethola noma yini exegayo lapho engahle iwe khona ephuke, kumbe noma yini engabhubhisa, akazukuyinamathelisa ngophawu leyo moto.
Until that car is so completely packed, until it's so packed,
ize iboshwe ngokuphelele nya leyo moto, ize iboshwe phansi igcine kahle hle, kuze kuthi ukunyakaza kokuhamba kungawukhathazi umkhiqizo ongaphakathi. Yileyo indaba asinamatheliswa ngophawu kakhulu kangako, sixega kakhulu ngezinto. Uma umhloli ehlola, ukuhlola impilo yakho ukuba abone ukuthi awuxegiswa yini izinto kancane nje. Uxega kancane ngokuphila kwakho ngomkhuleko. Uxega okuncane ngakulokho utasuka. Uxega okuncane ngalolo limo ukukhuluma ngabantu. Akasoze ayinamathelisa ngophawu imoto. Imikhuba ethize engcolile, izinto ezithile ezimbi, umqondo othize onenhlamba, angeke ayinamathelise ngophawu imoto.
But when he's found everything in his place,
kodwa nxa esethola yonke into isendaweni yayo, umhloli ube eseyinamathelisa ngophawuke.
There be anybody?
Akakho ongalokotha avuyele lo phawu leyo moto izifike lapho iyakhona lapho ephawulelwe khona. Nanso ungabathinti abagcotshiweyo bami, ungabalimazi abaprofeti bami.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanging.
Ukuba ngithi kuwe, ungcono kuwe ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakho, uzikiswe kujuleni kolwandle. Kunokuba uke uzame ukukhuba noma unyakazise kancane abancinyane balaba ababekwe uphawu. Yabona ukuthi kuchaza ukuthini na? Kuyilokho kumoya ongcwele.
It's your assurance.
Uyisiqiniseko sakho. Uyisivikelo sakho.
It's your witness.
Ungufakazi wakho. Uluphawu lwakho.
It's your sign.
Uyisiboniso sakho. Sokuthi ngiqonde ezulwini. Angikhathali ukudevela uthini. Ngiqonde ezulwini.
He sealed me.
Kani na? Wangibeka uphawu. Wangipha wona. Wangibeka uphawu embusweni wakhe. Futhi ngiqonde enkazimulweni. Nimoya mayivunguze. USathane makenza afuna ukukwenza. UNkulunkulu sengibeka uphawu ukuze kube lusuku lokuhle ngokwami. Amen. Uyilokho kumoya ongcwele.
Oh,
ungawufuna.
I couldn't go on without it.
Ngeke ngaqhubeka ngaphandle kwawo. Kuningi kakhulu okungashiwo lapho kodwa ngineqiniso niyazi ukuthi ngikhuluma ngani.
Also let us turn to John 14.
Manje futhi asivule kuJohane weshumi nane umzuzu nje.
I just love the word. It's the
yalithanda bo izwi liqiniso.
Now the spirit of God.
Manje umoya kaNkuluNkulu umoya ongcwele uyini umoya ongcwele na?
It is the spirit of Christ in you.
Ungumoya kaKristu kuwe. Manje singafundi ngizothanda ukusho nje amazwi ambalwa okuphawula lapha.
What is the Holy Ghost?
Uyini umoya ongcwele na? Uyini umoya ongcwele na? Uyisivumelwane.
What is the Holy Ghost?
Uyini umoya ongcwele na? Uyisibonakalisa. Uyinike umoya ongcwele na?
The spirit of Jesus Christ in you.
Umoya kaJesu Kristu kini.
A little while said Jesus that the world sees me no more. Yet ye shall see me.
Says khashana kwasho uJesu. Izwe lingasangiboni kepha niyongibona nina ngokuba ngiyokuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Umoya kaNkulunkulu ebandleni lakhe ungawenzani na? Wawusebenzisela ukwenzani na? Lokhu ngokuncane esihlokweni sakusasa ebusuku kodwa. Wawusebenzisela ukwenzani na? Kwaba yingani yena? Umoya ongcwele yingani ini? Wafikela ukuzokwenzani na? Wangenela ukuzokwenzani kuwe? Wangenela ukuzokwenzani kimi na? Akungukuba kuqhutshwe imisebenzi kaNkulunkulu. Ngenza njalo okuthandeka kubaba wami. Angizele ukuzokwenza intando okungeyami kepha ubaba ongithumileyo.
And the Father that sent me is with me.
Uthi ubaba ongithumileyo unami. Uthi njengoba ubaba wami engithumile, nami ngiyanithuma.
Oh my!
Oh hey! Uyisamthuma ngena kuye. Baba owathuma uJesu wangena kuye. Wasebenza kuye.
The Jesus that sent you goes with you and is in you.
UJesu okuthumayo uhamba nawe futhi ukuwe. Uthi uma lo moya uhlala kuJesu Kristu wamenza wenza futhi waziphatha ngendlela ayenza ngayo. Nawe uyoba nomqondo obamleyo ukuthi uyokwenze njani uma usukuwe. Ngoba lokho kuphila kungeguquke. Uyosuka emzimbeni uye emzimbeni. Kodwa ungayiguqula imvelo yayo ngoba unguNkulunkulu. Manje kuJohane weshumi nane. Ake sithi nje ukufunda kancanyana siqale evesini leshumi.
Believest thou that I am in the
Kholwa ukuthi ngikubaba nobaba ukimi na?
The works.
Imisebenzi amazwi engiwakhuluma mina kini. Ngiwakhuluma ngokwami. Kepha ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi. Cabanga ngalokho. Manje.
Believe me that I am in the Father.
Kholwani yimi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani yimi ngalemisebenzi. Qinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye Nema ikhulu imsebenzi kunale uya kuyenza ngoba mina ngiyakubaba. Niboni na, niyabona ukuthi washo kanjani lapho na? Manje kaphelani lokhu ukuthi lokhu kuphuma kanjani, ngizofunda ngithi ukuqhubeka kancane. Sizofunda sehlele cishe evesini lamashumi amabili.
Whatever you
noma yini enya kukucela ake sibone bengine yebo ehe kulungile
and whatever you shall ask
noma yini enya kukucela egameni lami ngiyakwenza kube ubaba khazimuliso ndodaneni uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza uma ningithanda gcinani imiyalo yami
and I will
yacela kubaba manje qaphelani
and he shall give you another comforter
ani pomunye umduduzi ukuba hlale kini phakade
even the spirit of truth whom the world cannot see
yisho umwe weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi
but you know him
amen
kodwa nina niyamazi yena ngokuba uhlala naye uya kuba kini
umubanike
lawo moya na
what is the
holy yini umoya ongcwele na
it's christ
ngukristu ekini
the comforter
umduduzi lawo ngumoya ongcwele
and when the comforter has come
uthi nxa esefikele umduduzi uyokwenza izinto ezifanayo nengizenzile ngenkathi umduduzi esekimi yakucela kubaba futhi yakunipha umduduzi Niyamazi umduduzi izwi alimazi alisoze kodwa nina niyamazi ngokuba uhlala manje nani ukhuluma uJesu kepha uya kuba kini
there you are that's the comforter
nako lapho ukhona lo ngumduduzi ya kuba kini
I will not leave you comforter
angeyikunishiya nezintandane ngobuya ngize kini Ngeke manje lo ngumduduzi uKristu uyilokho ke umoya ongcwele unguKristu
Yet a little while and the world sees me
Says kashana izwe lingasangiboni kepha ngiyangibona nina ukuba ngiphila mina nani niphila Oh singalokho siqhubeke njalo njalo kodwa kunazisa
What is he? He's a seal.
Uyinina uluphawu wesibonakaliso ungumduduzi Yakubona konke ayikho na njalo kwaAbraham idla ifalawo. Manje futhi asithola ukuthi yini okunye umduduzi ayikho. Siye kuJohane ukuqala weshumi nesithupha isikhombisa sibone ukuthi akasuye yini ummeli futhi. Niyazi ukuthi yini ummeli ukwenza ummeli. Sinommeli siyakwazi lokho. Johane uqala isahluko seshumi nesithupha. Oh, akeni mina kancane ngiyaxolisa. UJohane ongcwele kuku sahluko seshumi nesithupha sikhombisa. Ngiyaxolisa impela ukuthi ngisho lokho. Ngikufunde ngephutha lokho kwelami. Ngino sahluko seshumi nesithupha sikhombisa.
Nevertheless I tell you the truth.
Kodwa mina nginitshela iqiniso. Unilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena yakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Ukulunga ngokuba ngiyakubaba ningabe nisangibona kwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe hey manje ummeli utholakala kuJohane ukuqala isibili ishumi nambili manje ake sikufunde lokho umzuzu nje uJohane ukuqala isibili ishumi nambili ngiyaxolisa uJohane ukuqala nesibili kukuye nginakho lokho kulotshwe phansi uJohane ukuqala isibili uqala kuya kusibili
my little children
bantwanyana bami nginilobela lokho ukuba ningone
and if any man sin we have
yebo uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo
who is the advocate Jesus Christ
ubani ummeli na uJesu Kristu olungileyo
and he is the propitiation for our sins,
yena
uyinhlawulo
ngezono zethu ubengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Uyini umoya ongcwele na? Ungummeli. Yini omela yona? Wenza nina? Wenza ummeli? Unomusa. Wona uma endaweni yakho. Wona wenza izinto ongeke wazenza wena. Wona uyinhlawulo yezono zakho. Ukulunga kwakho. Ukuphulukiswa kwakho. Ukuphila kwakho. Ungukuvuka kwakho. Uyikho konke uNkulunkulu anakho ngawe. Ungummeli. Lokho singakubeka ngononina sikuhlakaze. Kuthi kubanja nxa uyasinxusela ekungazini kwethu. Ngezinye izikhathi uma sinomoya ongcwele ngokungazi sibhadazelela entweni ethize. Umoya ongcwele ulapho ukuba asimele. Ungummeleli wethu. Mmelo wethu ungummeli wethu. Uma lapho asinxusele.
We don't plead for ourselves.
Sizinxusele ngoba umoya ongcwele phakathi kithi uyasinxusela.
The Holy Spirit.
Umoya ongcwele uphumisela. Ngezinye izikhathi ngamazi ongeke wawaqonda uthi uyasinxusela.
That's what the Holy Ghost is.
Amen.
When I walk in anything, I walk like a little kid. You walk like a little feller. We're walking in a dark world, full of enemies, full of sin, full of traps, full of everything. You say, oh, I'm afraid to take Christian life. I'm afraid I'll do this. Don't be afraid.
Amen.
We have an advocate.
Amen.
Amen. Oh, he stands by us. He's in us.
Oh, umingagiti. Ugiti. Futhi yasinxusela. Uyondwele. Ngesikhathi zonke. Ngesikhathi zonke usimela. Ngesikhathi sonke. Umeleli wethu. Oh, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho.
A seal. A sign.
Uphawu. Isibonakaliso. Umoya wokuphila. UNkulunkulu wasezulwini, umduduzi, ukuphila, ummeli. Uyini? Oh, hey. Singalokhu siqhubeke njalo nako amahora. Manje sizokwe sithi kushintsha umzuzu nje.
Now. We're going to ask now.
Manje sizocela manje. Esethenjiswa ezinsukwini zokugcina. Lo mmeli uPhawu esethembiso konke sikhulumile ngaye namuhle ebusuku ngokungaphezulu ngokuphindwe kashumi lezinkulungwane wenziwa isethembiso kithi osukwini lokugcina. Babengenayo ngalo suku. BabenoPhawu nje enyameni yabo njengoPhawu nesibonakaliso bekholwa ukuthi wawuza. Kuthi bahamba ngesithunzi somthetho okungukuthi basokwa ngenyama. Namhlanje asihambi ngesithunzi somthetho, sihamba ngamandla okuvuka, sihamba ngamandla kamoya, oluphawu lwethu lweqiniso, ummeli wethu weqiniso, umduduzi wethu weqiniso, isiboniso sethu seqiniso, ukuthi sizalwe phezulu, abakhethiweyo, abantu abayinqaba, beziphatha inqaba, bethatha uNkulunkulu ezwini lakhe, bethi konke okunye kuliphutha, izwi likaNkulunkulu liqinisile. Lokho yiko, hey, uyilokho-ke umoya ongcwele. Ngiyawufuna na? Ningithande kuba nawo na? Lesibone ukuthi wethenjiswa na. Manje sibuyele emumva ku-Isaya. Incwadi ka-Isaya. Sithole isahluko samashumi abili nesishiyagalombili sika-Isaya. Manje siya ku-Isaya amashumi abili nesishiyagalombili. Kuthi sizoqala cishe nge. Asithathe ivesi lesishiyagalombili. Sibone ukuthi u-Isaya wathini amakhulu ayisikhombisa neshumi nambili leminyaka ngaphambi kokuba ufike. Lesingasho kuningi ngalokhu. Sibuyele emumva le. Kodwa sizoqala khona lapha nje bese sibona uma wethenjiswa ebandleni. Iluphi usuku owawufanele ukufika ngalo na? Ezikwezinsuku zokugcina lapho kuyoba khona ukubonakala. Manje khumbulani igama lisebuningini izinsuku. Izinsuku ezimbili zokugcina. Iminyaka ezinkulungwane ezimbili zokugcina. Manje ivesi lesishiyagalombili.
All tables are full of filthiness.
Gonke amatafula agcwele ukungcola kungabe kusabakho ndawo ehlanzekile. Thola amacala onke namuhla uzokuthola. Alaza ubone uma sikulolo suku. Gonke amatafula ngani baya esidlweni senkosi. Uthi into yokuqala ngasemgqeni wezinto ezibonakalayo bathathe ucezu oludaya lwesinkwa esilula kumbe ikhekhe likasoda elihashukile baliqhephule besebenza isidlo. Kanti lokho kufanele kwenziwa ngezandla zikaMoya oNgcwele nesinkwa esingenamvubelo. Kristu akangcolile futhi akenyanyeki futhi lokho kumele yena. Enye into bakunika abantu abaphuzayo, abaqamba amanga, abebayo, ababhemayo, abampolombayo, noma yini nje inqobo nje uma bengabe bandla. Ngakube kude nalokho. Uma umuntu eke akuthathe uma sidla lokhu lapha, uziphefumulela aziphuzele icala engawahlukanisi umzimba wenkosi. Uma engayiphili impilo suka kuso. Uthi uma ungasithathi kukhombisa ukuthi unembeza wakho unecala. Ungasidli akanasabelo nami, kwasho uJesu. Kodwa onke amatafula enkosi asegcwale ukungcola. Lalelani ukuthi lokho akufanekisi yini inamuhla.
Who shall he teach knowledge?
Ubani ayakumfundisa ukwazi? Aqondise bani imfundiso na? Bani oqonda ukwazi na? Ubani oqonda imfundiso na? Kuhle, ngabonga uNkulunkulu. Ngiyi-Presbyterian, ngiyi-Methodist, ngiyi-Pentecost, ngumNazarete, ngohambo olungcwele.
That don't mean one thing to God.
Lokho akuthi shuku uNkulunkulu. Ngelinye nje itafula. Yoyasabani imfundiso na? Abonye imfundiso, iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecost na?
The doctrine of the Bible.
Imfundiso yeBhayibheli. Yoyasabani imfundiso na? Wazi kanjani uma usuthole naso zongena kulokho ngolwesihlanu ebusuku, niyabona na? Yoyasabani imfundiso na? Manje qaphelani. Yebo abalunyuliweyo obisini basuswa emabeleni. Izinganyana zithi, kuhle ngiyasonda, umama wami wayesonta kuleli sonto. Angiphambene nalokho mfowethu othandekayo. Ngiyaqonda ukuthi lokhu kuyaqoshwa. Lokho kulungile, khonza esontweni likamama. Kodwa lalelani, umama wahamba ekukhanyeni okukodwa, nina nihamba kokunye. Uluther wahamba ekhanyeni okukodwa, uWesley wahamba kokunye. UWesley wahamba ekhanyeni okukodwa, iPentecost yahamba kokunye. Kodwa sihamba kokungaphezu kwalokho namuhla. Uthi uma kukhona esinye isizukulwane kuyohamba le phambili kwethu. Emva ezinsukwini zakuqala, ngenkathi into isebanzi, ibanzi kakhulu. Uluther wafundisa ukulungisisiswa ngokukholwa. Lokho nje kwakuletha abantu baphume ebukatolikini, bangene ebuprotestaneni, ekuhlanganyeleni ezwini. Ukulungisisiswa ngokukholwa, leso kwakuyisikhundla esikhulu esibanzi. Abazange baze bagudluke kulokho. Waphinde kwafika enye imvuselelo ebizwa ngoJohn Wesley, yabawohloza kulokho. Yalehlisela ekundwelisweni, shiya elungile ehlanzekile impilo engcwele, yangcweliswa ngezwi likaNkulunkulu, ikunikeze intokozo enhliziyweni yakho. Lokho kwavuthuza inqwaba yemfundiso yamaLuthela. Kwase kufika iPentecost nembhaphathizo kaMoya oNgcwele, wehla ngokuncipha futhi ngokwamukela uMoya oNgcwele. Kunjalo, uthi manje sekuqale ukuwohloka, futhi iziphiwo nokubuyisela noMoya kaNkulunkulu usungenile ekugcwaleni kwezibonakaliso nezimangaliso ebandleni, futhi uwohloze iPentecost. Sisondele kakhulu ekubuyeni kwenkosi uJesu, kuze kuthi wona lowo moya owawukuye usebenza ebandleni wenza zona izinto ezifanayo nalezo azenzayo ngenkathi eselapha emhlabeni. Akukaze kube noma yikuphi emuva kusukela esikhathini sabapostoli kuze kube yilesi sikhathi. Kanani yabo kubanzi, kunciphe, kunciphe, kunciphe. Uyini na? Kunjengesandla sakho nje sifika esithunzini, isithunzi, isithunzi, isithunzi. Ukudonsa kukhanya. Wayini uLuther na? Ukudonsa kukhanya kwaKristu. Wayini Wesley na? Ukudonsa kukhanya kwaKristu. Bukani, unyaka Billy Sunday usuphelile nje. Ngelinye ilanga, umdala uDr. Whitney uke wafundisa khona lapha kuleli pulpiti esokugcina sesikole esidala, wafa lapha emashumini ayisishiyagalolunye ngiqagele. UBilly Sunday wayengumvuseleli emabandleni ngegama nje osukwini lwakhe. Waye maphezulu lapho ampompoloze, nonkanye namaMethodist nishiye umgudu wokuyiwona wona, bashumayeli nabo bonke. Nonkanye namaBaptist nishiye umgudu wokuyiwona wona, inamaPresbyterian. Wayengancengi, wayengubilly Graham walolu suku. Qaphelani, kuthi-ke ngesikhathi esifanayo ibandla ngegama nje babe nemvuselelo yabo. Kwenzekani? I-full gospel yayinemvuselelo. Nakho kuvela abafowethu bakaBoswell, uSmith Wigglesworth, no Dr. Price, u-Amy McPherson, bonke labo. Smith Wigglesworth wafa ngobusuku bubodwa. Dr. Price wafa ngokuso kulandelayo phakathi kwamahora angamashumi amabili nane ngase ngisensimini. Manje ukuphela kwami kuyehla. Bukani, futhi anizwa kangaka ngoBilly Graham, anizwa kangaka ngo-Oral Roberts, ngibona imihlangano yami ifiphala. Yini indaba na? Isegcinene omunye unyaka. Wangena kanjani uBilly Sunday nabanye na? Wangena nje emva kwemvuselelo enkulu kaMoody. Wangena nini uMoody na emva nje kwemvuselelo kaKnox? Wangena nini uKnox na emva nje kwemvuselelo kaFinney? Ufini emva kweCalvin, uCalvin emva ngakho uWesley noWesley emva kukaLuther. Kuhle njalo kuye onyakeni okufika ngawo. Kuthi nje imbuselo eyodwa ingaphela, uNkulunkulu uvusa omunye aphonse ukukhanya okungaphezulu. Kulokhu uqhubeka kanjalo nje. Manje sesisekugcineni kwesisikhathi, umuntu ngamunye ubebuka kulokho kuphela komgamanxa wakhe ekubuyeni kwaKristu. Babenokuningi okokuba bakwethembe ukubuya kwamaJuda, amasosi andizayo esibhakabhakeni, zonke izinto esizibonayo namhlanje. Kodwa sesisekugcineni, silapha manje. Abazi ukuthi ibandla lalizomukela amandla ayezosebenza ebandleni imisebenzi efanayo kwaKristu. Ngoba njengoba isithunzi siya ngokujula futhi sidonsa ukukhanya kakhulu. Kude ngokukhela ethunzini, ukudonsa kukhanya okuncane okuthola ethunzini. Ithunzi liya ngokusondesondela kuze kuthi ithunzi nesihlahla kube yinto efanayo. Manje umoya kaNkulunkulu usebenze phansi kokulungisisiswa phansi kukaLuther, ukungcweliswa phansi kukaWesley, ukubhaphathizwa kwamoya ongcwele phansi kwePentecoste, kuthi nangu lapho osukwini lokugcina wenza futhi wenza zona izinto ezifanayo owazenza ngenkathi usekuKristu. Kuyini na? Ibandla noKristu sebemunye. Kuthi kuthi nje bangayixhumana ndawonye leso sihlanganiso sokugcina liyohamba lidabule esibhakabhakeni limemeza phezulu kuyofika uWesley, uLuther futhi bonke emumva ngalezi zinsuku lapho. Owokuqala kuyoba ngokugcina, owokugcina kuyoba ngokuqala, futhi lapho kuyofika uvuko. Sesikhathini sokugcina. Lalelani, wenze njalo-ke umoya ongcwele. Umoya ongcwele ngokulungisiswa. Niyabo isithunzi esilula sawo nje. Umoya ongcwele ngokungcweliswa, isithunzi esincane sawo esithe ukujula. Umoya ongcwele ngobhapathizo wawo, isithunzi esithe ukujula. Manje umoya ongcwele ngokubuyiselwa komuntu wawo, impela ephakathi lapha enza izibonakaliso nezimangaliso njengoba eza ekuqaleni. Wow! Untumo! Bazongibiza ngomginqiko ongcwele noma kanjani ungahle ukuba nawe usucayile ma. Lalelani bazalwane, lalelani lokhu. Wonke amatafula agcwele ubuhlanzo, akukho ndawo engangcolile. Ubani ayakumfundisa ukwazi? Ubani ayakumazisa aqonde imfundiso na? Yibo abalunyuliweyo obisini basuswa emabeleni. Akusizo izingane ezincane, izingane eziyi-Presbyterian, izingane eziyi-Methodist, izingane eziyi-Pentecost, izingane eziyi-Luthela, izingane ezingamaNazaretha. Una umuntu ovumayo ukusuka emabeleni bese edla ukudla okuqinileyo. Nakho kufika ukuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo. Phezu kwesiyalezelo, umudwa phezu komudwa, phezu komudwa, lapha ingcosana, nalapho ingcosana. Yebo ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu. Akade esho kubo ukuthi lokhu kungukuphumula, phumuzana abayethileyo. Lokhu kungukuhlunyelelwa, kepha abathandanga ukuzwa. Moya ongcwele, uma lokho kungengayo indlela impela ofika ngayo ngosuku lwePentecoste, waprofetha eminyakeni ngamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba ufike. Nanku lapha ngosuku lwePentecoste ufika kanjalo impela. Omunye wathi, ukugcina usuku lweSabatha. Angichithi kumbe ngilulaze ibandla likanoma ngubani kumbe inkolo, kodwa wathi usuku lweSabatha, iSabatha likaNkulunkulu, lwaluwusuku lokuphumula. Nantu usuku lokuphumula. Lokhu ukuphumula, wathi, kumuzani abayethileyo. Yikho lokhu. Amen. Uyoba ngumthetho phezu komthetho. Umudwa phezu komudwa. Nakho ukuphumula. Wena umoya ongcwele na ukuphumula. Oh. Sanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Wini na? Lowo ongena kuwe akunika ukuthula, isibonakaliso sakho, umduduzi wakho, okududuzile ekuphumuleni, ubekwe uphawu. Unjani na? Isibonakaliso, izwe liyazi ukuthi kukhona okwenzeke kuwe. uyinina ungumduduzi uphawu usekuphumuleni une ungummeli wakho uma wena kukhona okwenzeka kuwe kukhona ukuthize lapho ukuba ukumele masinyane nje ngiyabona enxusa umoya kankulunkulu ehlala ebandleni waprofetha khona impela oyoba yikho nxa ufika kuyabo ngokwanini nini ukuphumula kwaphakade uNkulunkulu wenza izwe amaHebheru isahluko sesine uNkulunkulu wenza izwe wasephumula ngosuku lwesikhombisa kunjalo usuku lwesishiyagalombili lwajika lwabuya ngaphansi unikeza lokho amajuda kube yisivumelwane isikhathi esithize kunjalo kodwa bahamba bayophumula usuku olulodwa babuyela emumva usuku lokuqala eviki babuye baqale futhi kabusha baqale futhi lokho akusikho ukuphumula uNkulunkulu akhuluma ngakho inkathi uNkulunkulu esenze izwe ngezinsuku eziyisithupha inkathi yophumula waphumula kusukela lapho kunjalo lokho kuqeda konke akabange sabuye ngosuku lwesishiyagalombili aqale futhi akuyisithunzi kuphela manje lokho kwakungumfanekiso njengenyanga elangeni kodwa uma ilanga likhuphuka asayidingi inyanga manje qaphelani lokhu oh ezambulweni zeshumi nanye owesifazane nenyanga phansi kwezinyawo zakhe nelanga ekhanda lakhe oh singavula lonke iBhayibheli kusuka esidikiselweni kuya esidikiselweni kuthi nginikhombise niyabona na kodwa kuyini na kanti iBhayibheli lasho kumaHebheru sahluko sesine uma uJesu wayophumuzile wayekhuluma emva kwalokhu wayekhuluma ngosuku lokuphumula luphi usuku ayekhuluma ngalo ukuphumula na Sanike mina nonke nkathele yo neni sindwayo mina ngiza kuniphumuza uMathewu isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi abili nambili kukani manje ke lokho sikuthola uma siza kuye ukuba yena basho amaHebheru esine ukuthi usangene ekuphumuleni kukaJesu usephumulile emisebenzini yakhe yezwe njengoNkulunkulu kweyakhe ngenkathi enza izwe ukuba angaphinde abuyele kuwo futhi kuze kube nini na Kuze kube nini ube wokuphawu ngomoya ongcwele na kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu nakho lokho kuphumula induduzo ummeli uphawu umkhululi ijabula ngokweqile kumbe ngibuseke kakhulu Oh, abawethengiswe thina mfowethu Branham na ngabe kufakazelwe iBhayibheli na
Find out what Joel said about it.
Kulungile asiye kuJoel. Sithola ukuthi uJoel wathini ngawo.
How thankful I am for the blessed.
Ngibonga kakhulu isika uNkulunkulu elibusisiweyo. Ngiyalithanda na. Cabanga ukuthi kuba kwakungena nxa yezwi angazi ukuthi besiyo makuphi.
All right. We're Joel now. We're going to Joel the second chapter. Of Joel.
Kulungile sikuJoel manje siya kuJoel isahluko sesibili sikaJoel futhi sizoqala evesini lamashumi amabili nesishiyagalombili. UJoel wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili amakhulu ayisishiyagalombili eminyaka uKristu engafiki umprofeti esemoyeni manje lalelani.
And it shall come to pass afterwards.
Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama.
Your sons and
amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha abadala benu baphupha amaphupho futhi izinsizwa zenu zibone imibono
and also upon my servants and upon my hands made
naphezu kwezinceku zami naphezu kwezinceku kazami yakuthululwa ngalezi zinsuku thulula ngalezo zinsuku umoya wami yakuveza izimangaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni igazi mlilo ezinsika zomusi Ilanga liyakuphenduka kumnyama nenyanga ibe igazi lungafika usuku olukhulu no sabekayo lwenkosi Uyakuthi wonke ababiza igama lenkosi bakhululwe Lokho yi ini na Joel ikaphele na ezenzo zesibili uPetro wacaphuna ivesi elifanayo Madoda kwaIsrayeli zwanini amazwi ami Laba gabadakiwe laba ngabantu ababekwe uphawu abaduduziwe abazuziweyo abaphawuliwe gabadakiwe njengokucabanga kwenu izenzo zesibili lokhu kusayihora esithathu lemini kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa ngoJoel umprofeti ethi kuyakuthi ezinsukwini zokuphela ukuthi ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama Uyini na? Uyini umoya ongcwele na?
All right.
Now, Lungile, manje asiqaphele futhi. Uthenjiswe abakholwayo. Uyilokho ke. Manje lo moya ongcwele siyathola ukuthi uyini? Umzuzu nje. Uthenjiswe bani na? Abakholwayo. manje asiye kuLuka amashumi amabili nane isahluko sikaLuka. Lalelani ukuthi uJesu wathini emazwini akhe okugcina engakawushilo umhlaba. ULuka isahluko samashumi amabili nane uthi kini na enikuloba phansi lokhu manje ningakuphawula phansi bese nikufundisisa kusasa uma seninesikhathi esiningi. Manje uLuka amashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye lalelani uJesu ekhuluma ekugcineni ngenkathi esenyukela enkazimulweni ukwenyuka nanka amazwi awashoyo kubafundi bakhe. Ikani ngiyathumela isithembiso sikababa. Sethembiso sini? Upawu, isibonakaliso, umduduzi, nazo zonke lezi zinto engikhulume ngazo eziphindaphindwe kazinkulungwane. Ngiyathumela kini isethembiso sikababa. Sethembiso sini na? Lo uIsaya athi uyofika ngezindebe ezingigizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu. Ngiyothumela lokho kuphumula phezu kwenu. Ngiyothumela lokho uJoweli akhuluma ngakho ukuthi kuyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu. Oh, ngiyowuthumela kini ukuthi ngenze izizwe zonke bonke abantu kukaJerusalema ngiyongenisa inzalo ka-Abrahama phansi kulesi sivumelwano. Ngiyobaphawula bonke. Niyabona ngiyothula umoya wami. Yathumela kini isethembiso sikababa. Nephahlalani ukhaza ukuthi lindani emzini eJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu. Uyinike umoya ongcwele na? Amandla avela phezulu.
Not power from the bishop.
Akusiwa amandla avela kumbishopi. Akusiwa amandla avela esontweni. Kodwa amandla avela phezulu. Afika kanjani lawo mandla na? Ukujoyina isonto na? Nginicela inselelo kuba nenze nisho ukuthi lokho kuliqinisa. Ukujoyina isonto, uqhawulana nomshumayeli na? Khaba umnumzane. Manje kini namakatolika, nikhipha ulimi lwenu nithathe isidlo sokuqala na? Khaba umnumzane. Afika kanjani na? Amandla avela phezulu na? Ake sithi ukufunda siqhubeka kancane. Siye ezenzweni zokuqala siyagalombili. Bahlangana ndawonye manje babekhuluma ngoJesu lapha ngenkathi behlangana ndawonye futhi base begcobe omunye kubathatha indawo kaJuda. Zenzo zokuqala siyagalombili kodwa neza kwamukaliswa amandla umoya ongcwele sefile phezu kwenu. Uba ilunga letabernakele likaBranham na? Qhabo. Ubalilunga lebandla leMethodist, ibandla likaTolika, iPresbyterian na? Akunjalo eBhayibhelini. Leyo yifundiso yenziwe ngumuntu. Kodwa uzakwamukaliswa amandla emva kokuba usungumshumayeli na? Khaba umnumzane. Uzakwamukaliswa amandla emva kokuthola iziqu zeBachelor of Art na? Khaba umnumzane. Yokwe fika amandla usuthola iDD yakho na? Khaba umnumzane. Uzakwamukela amandla emva kokuba senibhaphathizwe emanzini na? Khaba umnumzane. Uzakwamukaliswa amandla emva kokuba senithathe isilo sokuqala na? Khaba umnumzane. Yabona konke lokho kuyinto yenziwe ngumuntu. Elani ukuthi iBhayibheli lathini ukuthi uJesu wathini? Iza kwamukaliswa amandla omoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Uyini umoya ongcwele na? Amandla. Bese emva kwalokhu iza kuba ngofakazi ninaba ishumi nambili nifakazi eJerusalema na? Ibe ngofakazi bami eJerusalema, Judea, Samaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Kungakaze kufike kukho namanje. Wathi eseshilo lokhu, wakhushulelwa wabebuka ifu la susa emehlweni abo. Manje, phendukele ekhasini elingaphesheya, qaphelani lezi iziprofeto zifezeka. Wathi sekufika usuku lwePentecost, abekho kukodwa, bonke babebuthene ndawonye. Kona manje lo mfundisi wangena wase, ngiphumile emgqeni lapho, angiphumanga na. Kona manje lo mpristi waya e-altar na. Ngokungazelele kwavela inhlokomo.
Not just to make believe it was there.
Akusikho nje ukuzenzisa, wawulapho inhlokomo.
Mfundisi
wayesendela eminyango na? Kristu wayenesidle ephuma endaweni engcwele na? Wavela ezulwini inhlokomo, kungasikho ukukhwashaza kwezinyawo. bavele zulu ihloko wami kwangathi eyokufunguza komoya onamandla.
Oh, ma.
Oh, hey.
And it filled all the house where they were sitting.
Yona yagcolisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Uyini umoya ongcwele na? Nakho lapho bethola khona amandla. Nakho lapho befanele ukulinda khona. Nakho kwenzekayo ngenkathi belinda. Bonke abaprofeta kusukela kuGenesis kuqhubeka kwenyuka enqo kusukela kuAbrahama kudabule njalo uyofika nokuthi uyofika kanjani nemiphumela iyofika. Uyini na wethenjiswa ebandleni kwabakholwayo yagcwalisa indlu yonke abehlezi kuyo. Wasebonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kunga ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Basebegcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela.
Now we go get on that Friday night, we leave that right there.
Maye sizongena kulokho ngolesihlanu ebusuku. Sizokushiya lokho khona lapho niyabo. Unjani na? Uyisethembiso ebandleni. Isethembiso uqobo. Kulungile. Manje
now we go to find out after they were filled. They were
Emva kuba sebegcwalisiwe, abekwa uphawu ukuze kube nini na? Angaki phakathi lapha abanomoya ongcwele na? Ake sibone izandla zenu. Baningi abanomoya ongcwele kunalabo abangenawo. Sifuna nibe ngabanye bethu mfowethu dadewethu. Uma uqonda ukuthi uyini ungumoya kaNkuluNkulu ohlezi kuwe ukwenza imisebenzi kaNkuluNkulu. Uma uNkuluNkulu ke wathumela noma yimuphi womoya wakhe kunoma yipi yezinceku zakhe, noma yimuphi wabaprofeti bakhe, noma yimuphi wabafundisi bakhe, noma yimuphi wabapostoli bakhe, babehlala njalo baliwa yizwe. Babethathwa ngokuthi bayahlanya yonke iminyaka eyayikhona. Njona lapho uPaulu emaphambe kuka Agrippa wathi ngendlela ethiwa yedukile yini kweduka na ukuhlanya ngendlela bathi ukuhlanya sithele samanathi ileyo ndlela engimkhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba. Ngijabula kakhulu kusho ukuthi ngingomunye wabo. Yebo mnumzane kunjalo. Ngijabula kakhulu kusho ukuthi ngingomunye wabo. Manje emva kokuba lo moya ongcwele sewehlele phezu kwabo wabenza baba izithando kakhulu yaze yathi yonke into yaba sekuhlanganyeleni. Ngabe kunjalo na? Wo wo inhlanganyelo enhle kanje. Siyalicula lo culo kwesinye isikhathi. Wo inhlanganyelo enhle kanje. Wo injabulo kaNkulunkulu yilokho. Babengakhathali, babengakhathali noma ngabe ilanga lalikhanya noma lalingakhanyi. Abazange bacela ukunethezeka. Manje ngizokwamukela umoya ongcwele kusho abanye abantu kimi. Mnumzane Branham, uma uzongiqinisekisa ukuthi ngizoba ngusozigidi, uma uzongiqinisekisa ukuthi ngizothola imithombo kaoyela, futhi uma ngizothola imayini yegolide, futhi ngingi yabo abantu bafundisa lokho, futhi bafundisa amanga. UNkulunkulu akaze athembisanga lezo zinto. Umuntu oke amukele umoya ongcwele akakhathani noma ngabe uhamba ecela isinkwa noma cha. Akwenzi la imuphi umehluko kuye. Uyisidalwa esiqonde ezulwini. Akukho okumbophele lapha nhlobo kunjalo. Akakhathali okufikayo okuhambayo noma kungaba yini. Abaceke bahlekise lahla udumo lwakho. Ukhathalele ini na? Usendleni yakho eqonde ekazimulweni. Haleluya. Umehluko wakho abheke uKristu futhi usendleni yakho asikhathali ukuthi izwe litheni. Ngilokho ke umoya ongcwele.
It's a power.
Ungamandla, uluphawu, ungumduduzi, ungumeli, uyisibonakaliso. Oh hey.
It's assurance.
Uyisiqiniseko ukuthi uNkulunkulu kwamukele. Sengithatha isikhathi esingakanani na? Ngineminye imizuzu eshiyagalombili ngaphezulu. Lungile. Nginenqwaba emibhayo lapha, angiboni ukuthi ngingayifaka kodwa sizozama ngakho konke.
After a man has been filled
manje emva kuba umuntu esegcwaliswa ngomoya ongcwele ngabe kungenzeka ukuthi ukuzingelwa nezinto kuyomenza ukuba abuyele emumva bese manje akazi ukwehluleka useyinto kaNkulunkulu uyohlala njalo eyiyo ngoba ubekwe uphawu ukuze kube nina kunjalo yilokho iBhayibheli elakushoyo. Manje emva kuba abafundi kade beshaywa babekade bebabhinqa behlekisa ngabo nakho konke bacabanga ukuthi kuyisikhathi sokubuyela emumva ndawonye isikhashana. Fenye ngale ezenzweni isahluko sesine futhi sibone uma bekwenzekani. Manje lokhu kuqondene nani bantu esenivele ninawo? Zenzo isahluko sesine. Manje uPetro noJohane abekade beshaywa bafakwe entilongweni ngenxa yokuphulukisa benenkonzo yokuphulukisa ngaphandle esangweni nelendlu yokukhonzela angaka bakwaziyo lokho na. Ukhona indoda eyayilele lapho engathi yayiyisishosha ezinyaweni zayo yayingakwazi ukuhamba kwase kuyiminyaka engamashumi amane njalo. Petro edlula futhi wathi yakha ngeza ngenkomishi yayo ukuba ithole okuthize ukuba ikufake inkomishini yayo ukuba ithole ukudla. NoPetro wakhombisa ukuthi wayengumshumayeli ogcwaliswe ngomoya ongcwele wayengenamali. Wathi isiliva negolide anginalo. Wayengakhathalele lokho kodwa wayeyisidalwa esiqonde ezulwini. Ngifisa sengathi besinesikhathi ukubeka lokho isikhashana lapho niyabo. Wayeqonde ezulwini, wathuthuzeka, wayenomoya, wayenamandla. Isiliva negolide anginalo kodwa enginakho ngizokupha khona. Ndabazayidoda yathi unani mnumzane na? Nginokukholwa. Nginento ethize enhliziyweni yami eqale cishe ezinsukwini ezilishumi ezedlule. Ngangisekamelweni eliphezulu lapho futhi khona manjalo zonke izethembiso uNkulunkulu ayezenzile. Ngihambile noJesu Kristu iminyaka emithathu nengxenye. Ngadoba naye le sidonsa izinhlanzi nenze lezi zinto ezahlukene. Futhi ngimbonile phulukisa abagulayo. Wayelokhu engitshela, ubaba ukimi kodwa uma ngihamba uyongena kini. Ngakho angiqondanga lokho kodwa wathi manje wena angikubhekile ukuba uqonde. Angiziqondi lezi zinto, uyazithola angikakuqondi. Uthi ungangitsheli ukuthi uyakuqonda ngoba awuqondi niyabona. Ngakho ngingewuqonde, ngingewuchaze kodwa engikwaziyo kuphela nginawo. Kuhle uthi lokho akusikho okobusayensi o impela kuyikho. Ngani lokho kukhanya ngenkathi uBenjamin Franklin ekubamba wathi ngitholile wayengazi ukuthi wabe nani kodwa wayenakho. Futhi ngifuna umuntu ozongitshela namuhle ebusuku ukuthi uGesu uyini. Abazi namanje ukuthi kuyini kodwa sinakho. Amen. Kunjalo. Akukho umuntu owaziyo ukuthi uGesu uyini. Ngawusebenzisa bawenze ukhanyise, bawenze uvuthe, bawenze usebenze. Kodwa wenziwa yimishini yakwenza uGesu izinqamo ezimbili ezigijima kanye kanjalo kuveza lokho futhi yilokho kuphela abakwaziyo. Kuletha ukukhanya futhi kunamandla phakathi kukho. Futhi lokho kunjengomoya kaNkulunkulu. Uma uthola isinqamo esisodwa nguwe nesinye isinqamo uNkulunkulu bese uziphendula kanye kanjalo kuyokwenzela ukuthize kunjalo. Kuletha ukukhanya, kuletha amandla. Awazi ukuthi uyini futhi awusoze wazi ukuthi uyini kodwa uyazi uma usunawo. Leyo into eqinisekile. Uthiqonde nawe uma wakho uyisiqiniseko kunjalo. Hombisani lokho kukhanya na sesiqiniseko ngukukhanya. Manje kapheni lokhu, manje anazi ukuthi uyini. Kodwa laba bafo bathi kuhle bayo, basho into eyodwa abayaziyo. Siyazi ukuthi bayimifunda nje. Amanye futhi amanathi niyabona njengejalimane elincane lathi laliyiwo niyabona na. Bathi bayimifunda nje abangafundile kodwa babekade benalowo mdobi lowo mbazi ezansi ngaleya obizwa ngoJesu. Zonitshela ngoba benza izinto ezifanayo azenzayo. Uyilokho-ke umoya ongcwele nguJesu ehlala kumdobi oyimfunda nje umbazi noma yini umshumayeli oyimfunda nje noma ngabe kuyini. Umuntu ofuna ukuba imfunda nje ezintweni zezwe futhi avumela uJesu angene kuye umoya kaNkulunkulu upha umduduzi. Akakhathaleli uduma, uphela into ayifuna nguNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu ehlela uhlelo wathi nonke nabalevi nginibizele ngaphandle nganenza abapriesti nobonke abazalwane benu omunye izizwe ezilishumi nambili na ezinye izizwe ezilishumi nanye ngiyonikhokhela okweshumi. Uma uthola izitsha ezisishiyagalolunye zama-aphula thululela amalevi isitsha esisodwa. Uma umukise izimvu zakho zidabule eholo lapha thatha imvu yeshumi. Angikhathali noma kungencane kumbe enkulu ekhuluphele kumbe embi leyo ingeyamalevi. Manje malevi manithola konke lokhu khona-ke khiphana kweshumi futhi enkosini. Nenze umnikelo wokuzuliswa, iminikelo yokuphakanyiswa, iminikelo yehlukene, nikhokho kweshumi enkosini. Yathi Mose, ngokwesabelo sakho ingowakho ohe. Isabelo sakho esenelisayo. Kuyilokho ake umoya ongcwele ebandle namuhla. Igolide nesiliva nginalo kodwa nginesabelo esenelisayo. Haleluya. Imfundo angikwazi ukufunda le ncwadi kodwa nginesabelo esenelisayo. Ziqu zabudokotela nginazo nhlobo OPhD kumbe OLD kumbe lutho okunye kodwa kukodwa nginakho isabelo esenelisayo. Leso sabelo engisifunayo, leso sabelo uNkulunkulu afuna ube naso. Lahla zonke lezi ezinye izinto ezindala lonke udumo nakho konke okunye uphumele ngaphandle bese uthola isabelo sikaNkulunkulu esenelisayo. Ngoba onakho kwalo mhlaba uyokushiya lapha uma usumuka. Kodwa uma unleso sabelo esenelisayo siyokuthatha sikukhuphule ngokuqinisekileyo impela. Sihlala njalo sithatha umshwalense namhlanje kuba sinikeze umngcwabi. Sithole isabe sikankulunkulu esenelisayo bese sithola umvusi esikhundleni somngcwabi. Nyazi, basebenze bobabili. Manje asibone, beyakiwe baya kwabakubo, akusikho kubuyela kubapristi. Bona lokho kwakukhombisa ukuthi babe nawo. Bengazi ukubuyela kulokho kudala ukubandawo into yokugcina umthetho wamehlo nje futhi qhabo. Kuyela emuva bese bethi manje buka lapha ukuthi basenze njani qhabo qhabo. Babenabakubo, babethi abenedazini kuphela labo lapho, kodwa lelo kwakuyibandla elanele abantu abayibinza eliyidlanzanyana. Beyakiwe emva kokubashaya futhi babasongela bathi uma nike naphinda futhi abaphathisa egameni likaJesu. Kumbe bemqonde kuhle kunjalo, niyabona na? Uma nike naphinda nashumayela egameni likaJesu futhi noma ngabe yini eniyenzayo sizonithola. Bathi wewu, lokho ukusongela ngempela. Asiyeni ngalo kwabanye abazalwane. Oh, ileyo ndlela. Ebunyeni kukhona amandla. Ebunyeni kukhona amandla. Bathi ake siyeni ngalo kwabanye abazalwane sibone ukuthi singenze njani. Manje bonke babuthana ndawonye futhi babexoxa ngezehlo ezahlukene. Bekiwe baya kwabakubo, babika konke abapriesti abakhulu namalunga abekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa amazwi kuNkulunkulu ngahliziyonye. Manje lalelani ukuthi bathini. Qaphele, baqapheleni. Akusikho kubuyela emuva bathi, oh, okunye ngokuthi, oh Nkosi ngiyaxolisa kakhulu. Qhabo. Asebevele besindisiwe, babegcwaliswe ngomoya, abenokuphila okuphakade. Abamisa izwi labo nganhliziyonye bathi Nkosi, wena unguNkulunkulu, amen. Ngiyakuthanda lokho impela mfowethu Phama, ngiyakuthanda lokho. Wena unguNkulunkulu, siyakwazi lokho. Owenza amazulu nomhlaba nolwandle nakho konke kukukho. Osho ngomlomo wenceku yakho uDavide. Manje kaphelani uzobuye ubuye uthi manje asisiyo. Manje uphumele lapho bese uthi kuhle manje Nkosi, manje awume kancane lapha. Bangenza inhlekisa kakhulu kabi. Akazangasho yini ukuthi bayokwenza na? Bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayakuzingelwa. Uhlezi ubasi wami wangitshela ukuthi uma ebambe. Ashongo yini ukuthi bayokusho lokho na? Kuhle niyazi bangidonsela enkantolo ngelinye ilanga ngawo. Ashongo yini niyakuyiswa phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami? Ingazidli ukuthi niyakuthini ngoba kusini enikhulumayo. Wonye lokho kwenzeka izolo. Umoya ongcwele ohlala kuwe nguye oyokhuluma, niyabo yena kunjalo kulungile. Ingazidli ukuthi niyothini.
Lord, by thy mouth of thy servant David has said,
Nkosi ngo, owashongo wakho. Mlomo wenceku yakho uDavid kungani kuba bezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na? Amakhosi omhlaba avukele nababusi buthana ndawonye ngayo inkosi nangayo uKristu wayo. Ngempela inkosi oHerode noPontius Pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli buthana ngomntwana wakho ongcwele uJesu ukuze ukwenza lokho okumiswe ngaphambili isandla necebo lakho ukuba kwenzeke. Ohe, ngiyakuthanda lokho. Oh, sibenza khona impela wena owathi bayokwenza. Ngitheni iBhayibheli na? Ngesikhathi sokugcina kuyofika abahleki abahleka usulu, abanamawala, abakukhumele, abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abahlebi, abangazithibi, abangenabumnene, abangathandi okuhle, abanesimo sokumesaba uNkulunkulu ngeba uyaphika. Abazange benyukele phezulu lapho bemukela amandla umoya ongcwele sefile phezu kwenu. Abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema. Yilokho kumoya ongcwele, niyabona na? Ukumiswe ukuba kwenzeke. Kalokhu Nkosi, beka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba sikhulume izwi lakho ngaso sonke isibini. Oh, ngiyakuthanda lokho. Lelo thambo lesifuba lenkukhu bese ufaka umgogodla wangempela lapho. Manje kaphelani lapha. Sikhulume amazwi lakho ngokwelula isandla sakho kuphulukise. Oh, mfowethu, amademoni awafi kepha nomoya ongcwele kunjalo, niyabona. Elula isandla sakho kuphulukisa, wenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lomntwana wakho ongcwele uJesu. Niyabona ukuthi baqophisana ngani, anibona? Benza into efanayo namuhla kodwa akwenzi noluncinci oluhle.
And when they had prayed, the place was shaken.
Bathi sebakhulekile kwanyakaziswa indawo lapho babuthene khona bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibini. Hey, bathola okuthize lapho benyukela lapho abakutholanga na?
The promise said that's what the Holy Ghost is.
Sethembisa sathi umoya ongcwele uyiloko ukunika isibindi ukunika umduduzi ukunibeka uphawu anike isibonakaliso oh hey lelani ongifisa ngathi nga sinesikhathi besingehla noPhilipu eya kuma Samaria ezenzweni siyagala ombili ishomi nane nonke nina enikubhala phansi abemukele ukuthokoza okukhulu babekade benokuphulukisa okukhulu kepha babebhabhatiswe egameni likaJesu Kristu kepha abathumela enhla eJerusalema kuyolanda uPetro wehla babeka izandla base bemukele umoya ongcwele izenzo siyagalombili ishumi nane abezizwe ukhona owayethiwa uKorneliyu wayeyindoda emangalisayo wakho kokweshumi wakhela abantu amasinagoge umhlonipha uNkulunkulu wamesaba uNkulunkulu indoda elungileyo iPresbyterian elungileyo iMethodist iBaptist kumbe okunye ngiyabona umuntu olungileyo ngempela kepha ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi ngumuntu olungileyo ngakho nje ngizomthumela emhlanganweni uzomela ngithole umshumayeli wami ngapha bese ngimtshela ngawo lungile ngakho wabona umbono wathi yehlela eJopa ezansi lapho uzothola othi izothiwa ngoSimoni umshuki futhi ukhona othize uSimoni Petro phakathi lapho ngenyuke lapha uzocela indlela ngoba wemukele okuthize wathi uPetro esami lapho futhi uKorneliyu wayeza khonza lo mshumayeli wayeza umkhonza kepha uPetro wathi sokuma ngingumuntu njengawe kwathi uPetro esakhuluma lamazwi ukuthi babuyela kanjani emumbe eqaleni yizinto ezifanayo engikhuluma ngazo ukuthi uNkulunkulu wayethembisa kanjani ukuthula umoya ongcwele esakhuluma lamazwi umoya ongcwele wayehlala phezu kwabo yebo uyilokho kumoya ongcwele ukuthi ungokabani impela bonke bagcwala umoya ongcwele manje qaphelani kwabase-Efesu kwakukhona umfowethu oyibhaptisti ukala wayengummeli ehlakaniphile indoda ekhaliphile eyazi umthetho indoda edumile efunde kakhulu ngelinye ilanga wathi lokufunda ibhayibheli futhi wabona ukuthi ukhona oyofika ugama lakhe lingumesiya uthi esekwenza lokho ngani waqala ukuzwa ngalo Jesu wayesethi ngenelisekile uthi ngivuma ngokusobala ngokukholwa kwami ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu wayengumbhaptisti wangempela Nangefika ngivuma ngokusobala ukuthi uJesu unguKristu. Akwenza kakhulu ngangokuthi uNkulunkulu wazombizela enkonzweni yokuhambisa ivangeli. uNkulunkulu uyohlala njalo ekhuluma enhlizweni yeqiniso. Uthi kwakukhona umthungo omncane omdala wamathende ezansi lapho ogama linguAquila noPriscilla indoda nomkayo. Babe ngabathungi bamathende. Izenzo isahluko seshumi neshagalombilo siyakutshela ngakho. Paulu babe ngabangane bakhe. Bemukele umoya ongcwele ngaphansi kwezandla zikaPaulu nokufundisa kwakhe. Bese ukuthi wawukhona emvuselelo laphaya akho bawela babethi ababelishumi kumbe ishumi nambili kuphela ababeyethamele ngakho wawela lapho kuyoyibona wasemuzwa lomshumayeli eshumayela ubuqotho benhliziyo yakhe wathi niyazi ngikholwa ukuthi uzolalela iqiniso ngakho emva kokuphela kwenkonzo wambizela ngalo emva kwethende wayesethi buka sinomfowethu omncane othi akabe muntu angaka umjudo omncane nekhala aliyihuku futhi kodwa esefika uzokufundisa izwi kaNkulunkulu ngokusobala Uhle ngokwesikhashana uPaul wayesethi longweni ngesikhathi esifanayo. Akuyindawo embi kabi kumshumayelo isimanje ngebe imbi na. Kodwa wayesethi longweni nenkosi yayimfake lapho. Ngakho emva kokuba sekufike ukuzamazama komhlaba, wazamazamisa itilongo phansi, wathatha umgcini ziboshwa nendlu yakhe, waphaphathisa bonke egameni lenkosi uJesu, wasuka wahamba wawela. Futhi wayesena ukhipha idemoni kwencane endaweni intombazane ezansi lapho ibhula. Uthi kwaseke babenza imali eningi ngayo ngakho wavele wawudalula umsebenzi wabo wokwenza imali eningi ngakho ke bamfaka etilongweni enxa yalokho inkosi yazamazamisa etilongo phansi ngoba wayenesixoxo sabantu laphaya ukuba bezwe iqiniso ngeke ulibophe izwi kaNkulunkulu kukhona akunandaba ukuthini ungeke impela ungeke kwenze ngakho wafika lapho lendoda yabe ikhona uthi uAquila noPriscilla mhlawumbe babenamasamishi uthi khona masinyane emva kokuba sekudliwe amasamishi bathi sizowela siye emvuselelweni kwawo wahlala emumva lapho wabamba ingubo yakhe encane waselalela lomshumayeli ongumbhaptisti eshumayela wathi kuhle okushumayelayo kodwa kukhona okuningi kwakho wathi ngifuna ukukubuza umbuzo dokotela Apollos wamukele umoya ongcwele lokhu wakho lwana oh wathi besingazi kuba ukhona uchaza ukuthini ngomoya ongcwele na thina siyibhaptisti wathi wazi kanjani ukuthi ungumbhaptisti na niyabona na kuhle sabhaphathizwa sazi kuphela ubhaphathizo kaJohane wathi wabhaphathizela kuphela ukuphenduka ethi abakholwe nguye ozayo kunguthi uJesu Kristu uthi wathi ukubuzwa lokhu baphinda ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu Paulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo base bekhuluma ngezilimi baprofet wathi noma ubani manje sikwenza kanjani na mina kunitshela ukuthize bese ngisizovala ngoba sekuyikho. Nginitshelile ukuthi ngizosheshe nginikhulule. Niyazi ukuthi umoya ongcwele uyini. Ngokombhalo wokugcina kulo busuku, nginemenye eyinqoba phansi lapha, kodwa sizokushiya lokho. Asiphenye ngoba seKorinte bokuqala ishumi nambili. Khona-ke sizofunda lokhu bese-ke sivala. Kulungile. KwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nambili. Bangakabakukholwayo ukufundisa kwaPawulu ongcwele na? Impela wathi kwamasegalathiya bokuqala isishiyagalombili, uma ingelosi ifundise noma yini eyahlukile ayibe ngeqalekisiweyo, ungasaphathi umshumayeli. Uma ingelosi evela ezulwini yehle yase ifundise noma yini eyahlukile mayibe ngeqalekisiweyo. Niyabona na? Ayihlangane nakho. Manje qaphelani lokhu, abaseKorinte bokuqala ishumi nambili. Bangakabazi ukuthi sifanele kuba kuKristu ukuze siye ekuvukeni, ngoba ngumzimba wakhe uNkulunkulu athembisa ukuvusa na? Ayikho enye indlela, ayikho nje enye indlela uma ungaphandle kwaKristu. Ungahlubuka emumva lapho bese ukholwa nguye, uthi impela ngiyamkholwa, uyindodana kaNkulunkulu. Kuhle mfowethu, ngilungiselela ukuchawula uma usho lokho. Ngiyamkholwa, ngizomvuma njengomsindisi wami. Lokho kuhle, kodwa awukabikho kuye. Ngizoxhawulana nomshumayeli, ngizovuma izono zami. Lokho akukabisikho kuba kuye. Manje qaphelani, ngibone ukuthi uPawulu wathini ungena kanjani kuKristu. Uzawaziwa kanjani njengokusoka u-Abrahama? Banikeza isibonakaliso. Lalelani lokhu manje, abaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nambili, futhi asiqale evesini leshumi nambili.
For as the body is one, it has many members,
ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi, zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. Akehlukene, munye. Alelani, ngokuba ngabandla linye na, uthawulana kunye na, ngamanzi manye na, kabo. Amoya munye, abe igama elibhalwe ngokukhulu na? Lokho ngumoya ongcwele-ke, ngiyabona na.
By one spirit are we all baptized.
Ngamoya munye, thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye. Noma singamaJuda, noma singabezizwe, noma siyizigqila, noma singabakhulekileyo.
And have been all made to drink.
Thina sonke saphuziswa moya munye. Umzimba kaKristu ungumoya owodwa, lapho khona zonke izitho kusukela ePentekoste kuze kube yilesi sikhathi ziphuza ewayinini elisha elifanayo. Umoya ongcwele ofanayo uveza imiphumela efanayo. Sikwenza kanjani na? Ngamoya munye. Ngumnyango ovulekile kaNkulunkulu umoya ongcwele. Kuyini na? Ungumnyango ovulekile kaNkulunkulu. Uyisibonakaliso, uluphawu, ungumduduzi, ungummeli, uyisiqiniseko, ungukuphumula, ungukuthula, ungukulunga, ungukuphuluisa, ungukuphila. Ungumnyango ovulekile kaNkulunkulu kuzo zonke lezi zinto. Ungumnyango ovulekile kaNkulunkulu oya kuKristu. UNkulunkulu wakufakazisa ukuthi wavusa uJesu kwabafileyo. Alawo abafile kuKristu, uNkulunkulu uyabaletha kanye naye ekuvukeni. Ningamdabukisi umoya ongcwele enibeke uphawu ngaye kuKristu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Angakabakukholwayo na? Uyini uKristu na? Uyini umoya ongcwele na? Awusiyo into abantu abayihlekayo. Kuyinto abantu abayihlekayo, kodwa awunjalo kwabakholwayo. Ongakholwayo, ngifisa sengathi benginamaviki amade amabili kumbe amathathu ngithanda ukuthatha ubusuku bakusasa nginitshele ukuthi uyini kongakholwayo. Ake ngithi kugijima ngedlule umzuzwana wesikhathi. Uyinhlekisa, ungunoxhaka, uyisikhubekiso, ungukufa, ungukwehlukana noNkulunkulu ngunaphakade. Ngizicabange nje izinto ayizo ongakholwayo. Mbulani, imvula efanayo ongakholwayo ahlekisa ngayo kwakuyimvula efanayo eyasindisa uNowa nomndeni wakhe. Niyabona na?
the same spirit,
umoya ofanayo, umoya ongcwele abantu abahlekisa ngawo futhi abathi uyahlanya nesixheke samanati ungubuhlanya. Kuyinto efanayo eyohlwitha ibandla futhi ulenyuse ezinsukwini zokugcina uyoletha ukwahlulela phezu kongakholwayo kunjalo. Uyilokho-ke umoya ongcwele. Babusisiwe abahamba ngisho lokhu ngobuqotho benhliziyo yami. Babusisiwe abalamba bawomele ngokuba bayakusuthisa. Kusasa ebusuku sizokhuluma ngokuthi uba kanjani, ukuthi wenzani uma ufika. Manje bangake phakathi lapha bathanda ukwemukela umoya ongcwele futhi ufuna othize ukuba akukhulekele ukuba ubone ukukhanya na? Yazi ukuthi uyini. Manje kusasa ebusuku sizothatha ukuthi wenzani, bese kuthi-ke ebusukwini obulandelayo ngokuthi wemukelwa kanjani. Zobeke sesithi qu, bese siba nabantu lapha abayaliwe, bese niqonde emakamelweni nihlale lapho. Uma kuthatha ukhisimuzi wonke kulungile kuze kufike umoya ongcwele. Sizosondela kuwo ngokusile, isisekelo seBhayibheli. Sizosondela kuwo futhi siwuthole njengalokho nje uNkulunkulu awethembisa futhi wehla ekuqaleni. Yingaleyo ndlela silapho kuba sikwenze. Akwenzi mehluko ukuthi noma yini ithini, izwi kaNkulunkulu lingelokuqala enhliziyweni yami kunjalo. Futhi ngifuna lokho uNkulunkulu angiphathele khona. Makusekhona omunye, vula izulu Nkosi, ngoba eyami inhliziyo ilivulekele kunjalo. Kangaki abawufunayo na? Manje phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele. Manje ngenkathi nisasele niphakamise izandla zenu. Baba osezulwini, sesifundise isikhathi eside kodwa umoya wakho ulapha. Kukhona izandla eseziphakeme manje futhi bayazi ukuthi uyini, bayazi ukuthi uchaza ukuthini umoya ongcwele. Yakhuleka Nkulunkulu ukuthi ungakapheli lo mhlangano, ukuthi zonke izandla eziphakathi lapha zizophakanyiswa ukuthi sebekwemukele. Sibe khona Nkosi. Siyabakhuleke, sicela wena ubabusise nokuba ubaphe isifiso senhliziyo yabo. Buka izandla zabo Nkosi, bayakuthanda, bayawufuna, bayazi ukuthi ngeke bahambe. Kusasa ebusuku uma uzongisiza Nkosi, singakufakazisa embhalweni ukuthi abasoze bahlwithwa ngaphandle kwawo. Ngakho ngiyakhuleka Baba ukuthi uzobapha ukulamba nokoma ukuze basuthiswe. Ngaletha kuwe manje Baba, uthi siphe lezi zinto njengalokhu sikucela egameni likaJesu. Amen.
Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba
ngifuna ukusho lokhu singakaculi futhi ngifuna ukubonana nesigejana sabefundisi endlwaneni lapha ngolwesihlanu ebusuku. Inkonzo engakaqali niyabo ngolwesihlanu ebusuku. Niyabona ukuthi ngizama ukwenzani na? Khombisa ukuthi uyini, ukuthi kusondelwa kanjani kuwo, nokuthi kuhlonishwa ini. Khona-ke awuzi ngokuphuphutheka ushaya into ethize. Ngaleso sizathu ngingazange ngikucele namuhla ebusuku. Funa nazi ukuthi uyini, uyisethembiso oluphanga umduduzi ngokunjalo kanjalo. Bese kusasa ebusuku nangobusuku obulandelayo sizobeke sesiqala khona manjalo kusukela ngaleyo nkathi uqhubeke njalo aze afike. Ataliki ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani siyohlala kuze. Nanzi inhliziyo yakho, akasoze awuthululela enhliziyweni engahlanzekile. Hlambuluka, lungela, khona-ke uzokupha.
Ngiyamthanda, ngiyamthanda.
Asiphakamiseni izandla zethu manje
ngoba wangithanda, wangithengelisindiso emthini Calvary.
umfundisi usavele ushilo futhi siyavuma ukuthi kusasa ebusuku sizoqala ngalesikhombisa esikhundleni selesikhombisa ligamenxe. Lokho kuzongenza ngikwazi ukunikhulula ngelesishiyagalombili ligamenxe esikhundleni selesishiyagalolunye ligamenxe. Ngelesikhombisa nqo kusasa ebusuku inkonzo yamaculo izobe isiqala. Ngiba semlayezweni wami ngelesikhombisa ligamenxe.
Yamthanda
asikhiphe amaduku ethu simvayizele.
Yamthanda
velani ihlakaze inkambiso yokugcina umthetho ngamehlo nje manje.
Ngoba wangithanda wangithe
ngile umfundisi wenu manje mfowethu Neville.